nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihi lkarim, amma ba'du. Bismillahi rrahmani rrahim. Mwezi olowezi pajatima kala tugambila na nkani za masahaba radhiyallahu anhum, umoyo wawo chikundi chawo chimene adali nasho chimene anka muonesela mtumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndipo tutime chita zimenezi paja ndisho linga chokaji joti na face no tite kutengela tite kutengeka ndi umoyo umene yowo anali nawo. Ifachani ndi chizolo wezi ya mtu unaliese, ndi chibadu ya mtu unaliese, kunina uti kawili kawili ama tengela umoyo umene mtu una wake akuchita wakutu wandisa ngalasa umapa ngashakuti basi mtu ntima uma kupenga ntima uma nyengeka ntima uma tengeka ndipo umayamba kutsatila so zinthu ngati zimenezi. Ndiye chisilamu alhamdulillah chinati pasa nyenyezi zathu zoti tikadzitsatila ina ili useme tingaitsatile mmenemo ndiye kuti ikatitenga ku destination, ikatitenga ku malo amene ife tikufuna. Ndipo malo amene sikufuna ati ife siye naso iyayi koma janna ya Allah subhanahu wa taala imene anatipasa. Ndiye lelo tikhali tukambirana za olemekezeka Abu Bakar radhiyallahu anhum. Ndipo kwambiri tikhali tukambirana za nsembe imene iyeye anapeleka kupeleka kwa chuma chake kumpasa mtumiki sallallahu alaihi wasallam kuti achigulise ntchito munjira ya Allah subhanahu wa taala. Olemekezeka Abu Bakar olemekezeka Abu Huraira radhiyallahu anhu akusimba unena kuti mtumiki sallallahu alaihi wasallam adati palibe chuma cha munthu chomwe chidandipindulira monga chuma cha Abu Bakar. Senza kuti wina aliyense ankapeleka chuma chake kumpasa mtumiki sallallahu alaihi wasallam kuti chithandizile pankhani yokhuzana ndi dini. Komano pa onsewo munthu amene adapeleka chuma chochuluka adali olemekezeka Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ndipo tu olemekezeka Abu Bakar radhiyallahu anhu atamva mawu amenewa adayamba kulira. Tidakhale inu ndi ine ndiye kuti tikhoza kuzimenya pa mtima kuti ine ndiye kuti mtumiki sallallahu alaihi wasallam ndichemelele. Tikhoza kusintha, tikhoza kuonesa chikhalidwe china chake koma yeti mtumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adawatrena masahaba radhiyallahu anhum woti akamamva chabwino akati awayemikile pa china chake amalira amalizira ndaulira unena kuti mwina mwake ndi mphindu la ine limene ndingapeze ndingo za kudzera mu zinthu zimene akuchita awazi. Ndiye masahaba radhiyallahu anhum adali ndi mtima umenewu oyamika komanso wozilandaulira ndi kuzilingalira iwo ashaini yake. Ndiye Abu Bakar radhiyallahu anhum anayamba kudandaula, anayamba kudandaula ndi kuyamba kukuwa komanso kuyamba kulira ndi kunena kuti kumuza mtumiki sallallahu alaihi wasallam makamaka kunena kuti chuma changa ndi china chilichonse chimene ine ndili nacho ndiza inuyo mtumiki sallallahu alaihi wasallam. Mau ena chuma chimene ine ndili nacho kena kalikose kamene ine ndili nako onthenga wala ndi chanu mukhoza kugwiritsa ntchito nthawi ina iliyonse imene inu mwachifuna. Ndiye kuchokera pamenepa tikumvesetsa komanso tikuphunzira za mtima wabwino umene masahaba radhiyallahu anhum adali nawo ndi makamaka tu olemekezeka Abu Bakar radhiyallahu anhum palingani ya olemekezeka Abu Huraira radhiyallahu anhu imene ikuchokera mu chitabu chimene chimatchedwa kuti Musnad Ahmad mmene mutu mulingani ya mtumiki sallallahu alaihi wasallam hadithi ya mtumiki sallallahu alaihi wasallam yonga imene tainena kale yonena kuti palibe chuma cha munthu chomwe chidandipindulira monga chuma cha Abu Bakar kapena kuposera chuma cha Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kotero Abu Bakar radhiyallahu anhu hatamva zimenezi adayamba kulira ndipo adayankhula katatu maonena kuti o mtumiki wa Allah nditude kupyolera mwa inu Allah subhanahu wa taala wandidalitsa ine ndi chilichonse kusenyeza kuti ngati ine ndi ndi chilichonse ndiyoti Allah subhanahu wa taala akundipasa chimenecho ndipo akandipasa ine ndikuchigwiritsa ntchito mudini yeti mukugwiritsa ntchito zinthu zimenezo mudini Allah subhanahu wa taala akundilipira ine. Ndiye phindu likubwera kwa ine ndiye muzikuoneka pamaso zikuonesa ngati kuti ndikuzipereka ndikuluza koma yeti Allah subhanahu wa taala akundisungira mu akaunti yake.